dachimsafi.com. Vicky Bandes, kuna wakati umenifika kwenye ko, sitaki nikuone kisha ghafla miss you, nataka nikuone.
Kuna wakati umenifika kwenye koni, sitaki nikuone mara ghafla miss you, nataka nikuone. Kwanza unaniboaga na miguu yako ya pia, kisha usiku kikoromaga kuwaga na chukia.
Hizo kelele zako ni nani unampigia? Huwa na kumaini na ise kama unaniongopea.
I abide by you, I abide by you, sitaki kumiza hisia zako, so I abide by you.
Sometimes you're wrong.
Kisha usiku kikoromaga uwaga na chukia.
Hizo kelele zako ni nani unampigia? Huwa na kumaini na ise kama unaniongopea.
I abide by you, I abide by you, sitaki kumiza hisia zako,